Oh, yeah, yeah. Black figure music, yeah. Crispy on the beat.
Sharp dog black man. Kana mako maika goyo mugere.
Meru dopa wegi sende manduru lonyo. Yal kafari nyangungo meru dopa wegi sende manduru lonyo ba. Meru dopa wegi sende manduru lonyo. Yal kafari nyangungo meru dopa wegi sende manduru lonyo ba. Ije chani maru ngatikara na jumeringo, hey ya. Ije chani maru ngatikara na ngomeru, baby, baby. Iti mulembe sawa makore, jengme kosi tap tu loku lega.
Tu loku lega.
Iti mulembe sawa makore, jengme kosi tap tu loku paru.
Tu loku paru.
Lanyan na nga merido, na nga ido.
Ooh,
hey. Lanyan na nga merido, na nga ido.
Aido, aido.
Wenda para nanga chikudo nangi choludo. Ey, lemar nanga temudo nangi iudo. Ey, donga timangoni ke mamaru iyo kudango isha. Ey, donga lokyo kani ke mamaru iyo kudango ibeku. Oh, donga ngoke mimitru ke mana shobongo nari. Ey, donga ngoke mimaru ke mana shobongo baby. Yerira, yerira, zukuka, 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 arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Meru dopa wegi sende manduru lonyo. Yal kafari nyango meru dopa wegi sende manduru lonyo ba. Meru dopa wegi sende manduru lonyo. Yal kafari nyango meru dopa wegi sende manduru lonyo ba. Ije chane maru ngati karana jumeringo, hey ya. Ije chane maru ngati karana ngomeru, baby. Iti mulembe sawa makore, jeng meko si tap tu loko lega.
Tu loko lega.
Iti mulembe sawa makore, jeng meko si tap tu loko paro.
Tu loko paro.
La lingi yomi kimu teme nanganyo seza bolingo ya yosheri yangai. Yaka nano, simba maboko nangatobina awa yeah. Lobi toko kende kuna, ya pale ya biso. Mama azo benga yo kuna, ya pale ya biso. Sheri yangai yo ozaku itoko. Lokola yo oza lokola enjo. Pirango matini maru kuchunyike nangu meringo. Itimo iri lembe sawa mako. Lechengbe kosi tabju leko iri lega yeah. Duja kuneno maru piri chalu sisuma wi uturu. Yo pirango kumeno yeah. Maru matinu sendo kadi wia wia kadi biri chudangu. Yeah. Andapa maru ne wanangu kakani. Ngomedungu mitango. Hanyira ya adungu sayango. La figa.
Meru dupa wegi sende manduru lonyo. Yal kafari nyango meru dupa wegi sende manduru lonyo ba. Meru dupa wegi sende manduru lonyo. Yal kafari nyango meru dupa wegi sende manduru lonyo ba. Ije chane maru ngati karana jumeringo, hey ya. Ije chane maru ngati karana ngomeru, baby.
Yeah, Erike Wata, manager, kudiruan tali. MC Baba.
Ukelo jara duar chapis, JJ, Ivan, kama guarda, ujo mozeka, anda boda boda.